money for nine.
No love,
Zay. It's a love we up to China. It's original and
special.
We beach go crazy.
You never loved me before, why you wanna love me later? I guess you do that cause you know now I got my paper. Let me call my neighbor. Kama kitu polisi watako beba. Mweza kumimba mesha beba. Ishawa suna tajiposi kuleba. Tariki fupisha fungua mpya kurasa. Ila bado nakumbuka ulivo nyanya saa. Mweza kona nitaka saa. Tuonge ya kusimu ya natari saa. Ask my neighbor, neighbor.
Kashaiwe nadi sambili la sana kateiwe kashamwe mwina mwandini na wabana merbe mbambarpa ya wenu wenu amali funda mwana wa mucheshu watekanya alanteka na panshinga na rufyanya. She's so, so beautiful, I can get my life for now. Nilang yuze kwa kunu winga chila yena.
Kale wampanya badia ine na nababika pesa. Apakula la pose valise na lase. Aje nete nene niko beleba. Aneba, aneba. Isene mumulo ndolo eneko. Aneba, aneba. Nali mute menwe dente menwe po. Aneba. Chirene sanga umbya chabwele. Aneba, yeah.
Pantu tafya wame yue. Kumkana nawe. Sininga bweze.
Nangula ni jojo waleta.
Sininga bweze po. Teti fi wame. Pantu tafya wame yue. Kumkana nawe. Sininga bweze.
Nangula ni jojo waleta.
Sininga bweze po. Teti fi wame.
Funa jani kwaine. It's been long, I moved on. Now you back, why you cheat us all? Chonde mundi siye neva. Usabu digi sindi makulota. Let me be sindi makusoa. Iwe don't you bother, you and me, it's over. Moyo wanga ulimu oda. Oh my baby, ama ndikwa nira. Such a sweet lady. My new baby.
Pantu tafya wameyue. Kumkala nawe. Sininga bweze.
Nangula ni jojo waleta.
Sininga bweze po. Teti fi wame. Pantu tafya wameyue. Kumkala nawe. Sininga bweze.
Nangula ni jojo waleta.
Sininga bweze po. Teti fi wame. Nungo mwane funaina. Ne wane lila lila nde smaila. China, it's original and straight from Malaria.
Olamze Music.com.